Zulu, Kabiami, Zulu, Wululu, Kitwa Zulu, Kabiami, Zulu. Ngula wisungu Koba uko we Kitwa Zulu Kabiami Sexa duze Kuti ngitolele ntombi dulu Ntombiami Ngula wisungu Koba uko we
Wezalo ngekela lentombi Nzaitola yisi zongi kom Gibane izolo labe mlanjeni Tela inti zwanga manti Semtandayo lapho ngithimuqukisa le zizinto zabalula wesalo ngiyakutshela le ntombi ngizoyithola lapho ngiyafunga yolala egcekeni ngisho isimama ndiyumama wekhaya umama wengane sombambe emfuleni ngithi duhle ntombi ngibambe umnyansi ibone ihleka nginikeza usido ebhaliwe inhliziyo yami ishaya kancane ubani ozothi ngidlisiwe ubani ozothi ngidlisiwe
Kitwa Zulu Kabiami, sexa duze Kuti ngitolele ntombi dulu Ntombiami, ngula wisungu Koba uko we Kitwa Zulu Kabiami, sexa duze Kuti ngitolele ntombi dulu Ntombiami, ngula wisungu
Ngizoyithola noma ungathini bemfowethu bemfowethu katshena yihlobo nabangani bangiphikisa katshena yihlobo nabangani bangiphikisa le ntombi yami yayidalelwe mina le ntombi yami yayidalelwe mina webaba Ngicela ulungise inkomo zamalobolo le ntombi yami
Kitwa Zulu Kabiami sexa duze Kuti ngitolele ntombi dulu Ntombiami ngula wisungu Koba uko we Kitwa Zulu Kabiami sexa duze Singitolele ntombi dulu